Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 56. Patmos. Imyaka irenze 50 yari imaze guhita itorero rya Gikristo rishinzwe. Muri icyo gihe ubutumwa bwiza bwakomezaga kurwanywa. Abanzi babwo ntibigeze bacogora kandi amaherezo bari barageze ku ntego yo gutuma ubutegetsi bw'umwami w'i Roma bubafasha kurwanya abakristo. Mu gihe cy'akarengane gakabije kaje gukurikiraho, intumwa Yohana yakoze ibishoboka byose kugira ngo akomeze ukwizera kw'abayoboke ba Kristo. Yatanze ubuhamya abanzi be batashoboraga kuvuguruza kandi bwafashije abavandimwe be guhangana n'ibigeragezo bagiye bahura nabyo bafite ubutwari n'ubudahemuka. Igihe kwizera kw'abakristo kwasaga no gukomwa hirya no hino bitewe no kurwanywa gukomeye, umugaragu wa Kristo wari ugeze mu zabukuru kandi wahuye n'ibigeragezo yavugaga n'imbaraga kandi ashize amanga akabasubiriramo amateka y'umukiza w'abambwe kandi akazuka. Yashikamye ku kwizera kwe kandi buri gihe mu kanwa ke yasohokaga ubutumwa bushimishije agira ati: "Uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, niwe jambo ry'ubugingo. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira." Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Yohana yararamye agera ubwo abumukambwe, ubwo yiboneye gusenyuka kwa Yerusalemu n'amatongo y'urusengero rwaho rw'igitangaza. Umwigishwa wabayeho kugeza nyuma y'abandi bose kandi wari warabaye inshuti magara y'Umukiza, yatanze ubutumwa bwagize uruhare rukomeye mu kwerekana ko Yesu yari Mesiya, umucunguzi w'isi. Nta muntu n'umwe washoboraga gushidikanya ukuri kwe, kandi binyuze mu nyigisho ze abantu benshi bakuwe mu kutizera. Abayobozi b'Abayahudi banze Yohana urunuka bitewe no gushikama kwe mu murimo wa Kristo. Bavuze ko umuhati wabo wo kurwanya abakristo ntacyo wari kugeraho igihe cyose abantu bazaba bacyumva ubuhamya bwa Yohana. Kugira ngo ibitangaza n'inyigisho za Yesu bibashe kwibagirana, nuko ijwi ry'umuhamya ushize amanga ryagombaga gucecekeshwa. Kubw'ibyo Yohana yahamagariwe kwitaba i Roma kugira ngo acirwe urubanza kubera kwizera kwe. Ari imbere y'abatware, inyigisho z'intumwa zaragoretswe. Abahamya b'ibinyoma bamushinje ko yigisha inyigisho ziyobya zateraga umuvurungano. Abanzi be biringiraga ko ibi birego bizatuma yicwa. Yohana yisobanuye mu buryo bwumvikana kandi busobanutse, kandi kuvuga muri ubwo buryo bworoheje kandi bwumvikana byatumye amagambo yagira ingaruka ikomeye muri bo. Abamwumvaga batangajwe n'ubwenge bwe n'imvugo yiboneye. Nyamara uko yarushagaho gutanga ubuhamya bubatsinda, ni ku rwango rw'abamuregaga rwakazaga umurego. Umwami w'abami Domitian yarushijeho kurakara. Ntiyashoboraga kugisha impaka umuvugizi w'inyangamugayo wa Kristo cyangwa ngo ahangane n'imbaraga yatumaga Yohana avuga ukuri, ariko yafashe icyemezo cyo kumucecekesha. Yohana yajugunywe mu ngunguru y'amavuta abira, ariko umwana w'Imana yarinze ubugingo bw'umugaragu wayo w'indahemuka nk'uko yarinze abasore batatu b'Abaheburayo mu itanura rigurumana. Igihe havugwaga amagambo ngo uko niko abantu bose bizera Yesu Kristo w'i Nazareti umushukanyi barimbuka, Yohana we yaravuze ati: "Databuja yarihanganye ntiyarwanya abantu bose, Satani n'abamarayika be bacuriraga imigambi yo kumukoza isoni no kumwica urw'agashinyaguro. Yatanze ubugingo bwe kugira ngo akize abatuye isi. Nejejwe no kubabazwa kubwe. Ndi umuntu w'umunyantege nke kandi w'umunyabyaha. Kristo yari umuziranenge, umunyamahoro kandi utanduye. Ntiyigeze akora icyaha kandi nta buriganya bwabonetse mu kanwa ke." Aya magambo yagize umumaro wayo, maze Yohana akurwa muri ya ngunguru n'abari bamujugunyemo. Intumwa Yohana yongeye guhura n'akandi karengane gakomeye. Biturutse ku iteka ryaciwe n'umwami w'abami, Yohana yaciriwe ku kirwa cya Patimo, ahowe ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9. Abanzi be batekereje ko igihe ari Patimo ibye bitazongera kumvikana mu bantu kundi, kandi ko amaherezo azicwa n'umuruho n'agahinda. Patimo, ikirwa cy'urutare n'ubutayu kiri mu nyanja y'umunyu, cyari cyaratoranyijwe n'ubutegetsi bw'Abanyaroma kuba ahantu ho gucira abagome. Ariko ku mugaragu w'Imana, aha hantu hijimye hamubereye irembo ry'ijuru. Aha hantu yari atandukanyijwe n'imiruho yo mu buzima n'imirimo yari asanzwe akora. Yari hamwe n'Imana na Kristo n'abamarayika b'ijuru, kandi bamuhaye inama zigenewe itorero mu bihe byose bizakurikiraho. Ibyari kuzaba mu bihe bya nyuma by'amateka y'isi yarabihishuriwe, kandi aho Patimo niho yandikiye ibyo yeretswe n'Imana. Igihe ijwi rye ryari ritagishobora guhamya uwo yakundaga kandi yakoreraga, ubutumwa yaherewe kuri kiriya kirwa cy'ubutayu bwagombaga gukwira nk'itabaza ryaka, buvuga umugambi nyakuri Umwami Imana ifitiye ishyanga ryose ryo ku isi. Mu bihanamanga n'ibitare by'i Patimo, Yohana yasabanaga n'umuremyi we. Yasubije amaso inyuma ku byari byarabaye mu mibereho ye, maze atekereje imigisha yari yarabonye, amahoro asaba umutima we. Yari yaragize imibereho y'umukristo kandi yashoboraga kuvugana ukwizera ati: "Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo." Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 14. Nyamara umwami w'abami wari waramuciye we siko byari bimeze. Uyu we yashoboraga gusubiza amaso inyuma akabona gusa intambara yari yarateje n'amaraso yari yaramennye, yabonaga amatongo, abapfakazi n'imfubyi babogoza amarira, ibyo byose ari imbuto z'inyota ye yo gushaka kuruta abandi. Igihe yari muri urwo rugo rwe rwitaruye, Yohana yashoboye kwiga ukwigaragaza kw'imbaraga y'Imana nk'uko byanditswe mu byaremwe no ku mpapuro z'ibyanditswe byera, abyiga byimbitse kurusha mbere. Kuri we yaranejejwe no gutekereza ku murimo w'irema no kuramya umuhanzi wo mu ijuru. Mu myaka ye yabanje, amaso ye yarebaga amashyamba atwikiriye imisozi, imibande y'ibyatsi bibisi n'ibibaya birumbuka, kandi yari yarishimiye kubona ubwenge n'ubuhanga bw'umuremyi mu bwiza bw'ibyaremwe. Yari akikijwe n'ibintu byari kugaragarira benshi ko biteye umubabaro kandi bidasamaje, nyamara Yohana we yabibonaga ukundi. Nubwo yari akikijwe n'ahantu hambaye ubusa, ikirere cy'ubururu cyari hejuru ye cyari cyiza nk'ibicu byari hejuru ya Yerusalemu yakundaga. Mu bitare byo mu gasozi, mu bwiru bwimbitse, mu bwiza bw'ikirere, yahasomaga ibyigisho by'ingenzi. Byose byatangaga ubutumwa bw'imbaraga n'icyubahiro cy'Imana. Iruhande rwe hose, intumwa Yohana yahabonaga ibihamya by'umwuzure wari wararengeye isi, kubera ko abari bayituye bagomeye amategeko y'Imana. Ibitare byari byaravuye ikuzimu no mu nda y'isi bitewe no gusandara kw'amazi, byibukije Yohana uko gusukwa k'uburakari bw'Imana kwari kumeze. Uko amazi yasumaga, niko Yohana yumvaga ijwi ry'umuremyi. Inyanja yahoreraga bitewe n'imiyaga ikaze, yamwerekaga uburakari bw'Imana abantu bari baracumuyeho. Ibihabanye n'ibyo, yabonye intege nke n'ubuswa bw'abantu bapfa, abo nubwo ari iminyorogoto yo mu mukungugu bihesha icyubahiro kubera ubwenge bwabo n'imbaraga, kandi bagakura imitima yabo ku mutegetsi w'isanzure nk'aho Imana ari kimwe nabo ubwabo. Ibitare byari bikikije Yohana byamwibukije Kristo, igitare cy'imbaraga ze, ari we nyir'ubwugamo yashoboraga kwihishamo nta gutinya. Wa mwigishwa wahungiye ku kirwa cyuzuyeho ibitare cya Patmos, mu mutima we yifuzaga gusabana n'Imana, bityo yasenganaga umutima umenetse. Amateka ya Yohana duha urugero rukomeye rw'uburyo Imana ishobora gukoresha abakozi bageze mu zabukuru. Igihe Yohana yacirwaga ku kirwa cy'i Patmo, hariho abantu benshi batekerezaga ko atagishoboye gukora, ko ari nk'urubingo rushaje kandi rusadutse, rushobora kuvunika rukagwa hasi igihe icyo ari cyo cyose. Nyamara Umwami Imana yabonye ko akwiriye kumukoresha. Nubwo yari aciwe aho yahoze akorera, ntiyerekeye aho guhamya ukuri. Ndetse n'i Patmo yahaboneye inshuti n'abahindutse bakira ukuri. Ubutumwa bwe bwari ubw'ibyishimo, yamamazaga Umukiza wazutse akaba ari mu ijuru ari umuvugizi w'abantu be, kugeza ubwo azagaruka kubajyana iwe. Igihe Yohana yari amaze kugera mu zabukuru ari mu murimo w'umwami, niho yavuganye n'ijuru cyane kurusha mu myaka yose yari yarabayeho. Abantu bagiye bashyira imbere gukorera Imana mu buzima bwabo bakwiriye kwitabwaho cyane. Aba bakozi bageze mu zabukuru bagiye bahagarara ari indahemuka mu gihe cy'umugaru n'ibigeragezo. Bashobora kugira ubusembwa, ariko baracyafite impano zituma bahagarara mu mwanya wabo kubw'umurimo w'Imana. Nubwo bananiwe kandi bakaba badashoboye kwikorera imitwaro iremereye abasore bashobora kandi bakwiye kwikorera, inama bashobora gutanga ifite agaciro gahanitse. Bashobora kuba barakoze amakosa, ariko kubera ibyo bamenye uburyo bwo kwirinda amakosa n'amakuba. Mbese kubw'ibyo ntibashoboye gutanga inama zirimo ubushishozi. Bihanganiye ibishuko n'ibigeragezo, kandi nubwo bahatakarije imbaraga zimwe, ntabwo Umukiza birengagiza. Abaha ubuntu n'ubwenge byihariye. Abantu bakoreye shebuja mu gihe umurimo wari ukomeye, abantu bihanganiye ubukene kandi bagakomeza kuba indahemuka igihe hariho bake bashoboraga guhagararira ukuri, bagomba kubahwa. Umwami Imana yifuza ko abakiri bato bari mu murimo wayo babona ubwenge, imbaraga ndetse no gukura bifatanya n'izi nyangamugayo. Reka abakiri bato bamenye ko kugira abantu bameze batyo muri bo ari amahirwe akomeye. Reka babahe umwanya w'icyubahiro mu nama bakora. Igihe abantu bakoresheje ubuzima bwabo mu murimo wa Kristo bagana ku iherezo ry'umurimo wabo ku isi, bazahatwa na Mwuka Muziranenge kuvuga ibyo bagiye banyuramo bifitanye isano n'umurimo w'Imana. Amakuru avuga uburyo butangaje Imana yagiye ikorana n'abantu bayo, ibyerekeye kugira neza kwayo gukomeye kwabavanaga mu gerageza, bigomba gusubirirwamo abantu bashya bakiriye ukwizera. Imana yifuza ko abakozi bageze mu zabukuru kandi bageragejwe bahagarara mu mwanya wabo, bagakora uruhare rwabo rwo gukiza abagabo n'abagore, kugira ngo badatwarwa n'umuhengero ukomeye w'ikibi. Yifuza ko bakomeza gufata intwaro kugeza igihe ababwiye ngo bazishyire hasi. Mu mibereho y'intumwa Yohana igihe yari mu karengane, hari isomo rifite imbaraga itangaje kandi rikomeza umukristo. Ntabwo Imana ibuza abanyabyaha gucura imigambi mibi, ariko ituma iyo migambi mibi yabizanira ibyiza abashikama ku kwizera kwabo n'ubudahemuka bwabo mu bigeragezo n'intambara bahura nabyo. Akenshi umubwiriza butumwa bwiza akomeza umurimo we mu miraba y'akarengane, mu kurwanywa gukomeye ndetse no kuvugwa nabi. Mu bihe nk'ibyo, reka yibuke ko imibereho agomba kubonera mu itanura ry'ibigeragezo no kubabazwa ifite agaciro gahwanye n'umubabaro byasabye kugira ngo ayigereho. Uko niko Imana yiyegereza abana bayo kugira ngo ishobore kubereka intege nke zabo n'imbaraga zayo. Ibigisha kuyisunga. Muri ubwo buryo ibategurira guhura n'ibibazo bitunguranye, gukora inshingano zikomeye no gusohoza umugambi ukomeye baherewe imbaraga ngo bawugereho. Mu bihe byose abahamya bashyizweho n'Imana bagiye banengwa kandi bagahura n'akarengane kubera ukuri bamamazaga. Yosefu yashinjwe ibinyoma kandi ararenganywa kubera ko yakomeye ku bunyangamugayo bwe n'ubudahemuka bwe. Dawidi, intumwa yatoranyijwe n'Imana, yahizwe bunyamanswa n'abanzi. Daniyeli yajugunywe mu rwobo rw'intare kubera ko yashikamye kukubaha Imana kwe. Yobu yambuwe ubutunzi bwe bwo ku isi kandi umubiri we urababara ku buryo abavandimwe be n'inshuti bamuzinutswe, nyamara yakomeje ubudahemuka bwe. Yeremiya ntiyashoboraga gukangishwa ngo ye kuvuga amagambo Imana yari yaramuhaye kugira ngo avuge, kandi ubuhamya bwe bwarakaje cyane umwami n'ibikomangoma ku buryo yajugunywe mu rwobo. Stefano yatewe amabuye azira kubwiriza Kristo wabambwe. Pawulo yashyizwe mu nzu y'imbohe, akubitwa ibiboko, aterwa amabuye, maze amaherezo aricwa kubera ko yari intumwa y'indahemuka Imana yatumye ku banyamahanga. Yohana yaciriwe ku kirwa cy'i Patimo bamuhora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9. Ibi byitegererezo byo gushikama kwa kimuntu bihamya ubudahemuka bw'amasezerano y'Imana yo kubana natwe ndetse n'ubuntu bwayo budukomeza. Izo ngero zihamya imbaraga yo kwizera inesha imbaraga z'isi. Guturiza mu Mana mu gihe cy'umwijima y'icuraburindi no kumva ko Data twese ari hejuru ya byose, kabone nubwo twageragezwa cyane ndetse tugakozwa hirya no hino n'umuraba, ni umurimo wo kwizera. Ijisho ryo kwizera ryonyine rishobora kureba hirya y'ibintu by'iki gihe maze rigasobanukirwa neza n'agaciro k'ubutunzi buhoraho. Yesu ntajya aha abayoboke be ibyiringiro byo kugera ku ikuzo n'ubutunzi by'isi, ntabaha ibyiringiro byo kubaho badahura n'ibigeragezo, ahubwo abahamagarira kumukurikira mu nzira yo kwiyanga no gukozwa isoni. Uwazanywe no gucungura isi yarwanyijwe n'imbaraga z'ikibi zishyizamwe. Mu bugambanyi bukomeye, abantu babi n'abamarayika ba Satani bafatanyirije hamwe kugira ngo barwanye umwami w'amahoro. Ijambo rye ryose n'igikorwa cye cyose yakoraga byahishuraga imbabazi z'Imana, kandi kuba yaratandukanye n'ab'isi byatumye bamugirira nabi cyane. Uko niko bizagendekera abantu bose bazabaho bubaha Imana muri Kristo Yesu. Akarengane no gukozwa isoni bitegereje abantu bose buzuye umwuka wa Kristo. Imiterere y'akarengane igenda ihindagurika ijyana n'igihe, ariko umwuka ukayobora n'umwe n'uwicishije intore z'Imana uhereye mu gihe cyabiri. Mu bihe byose Satani yakomeje kurenganya ubwoko bw'Imana. Yarabatoteje kandi arabica, nyamara mu gupfa kwabo bahindutse abaneshi. Babaye abahamya b'imbaraga yurusha Satani ubushobozi. Abantu babi bashobora gutoteza no kwica umubiri, ariko ntibashobora gukora ku bugingo buhishanywe na Kristo mu Mana. Bashobora gufungirana abagabo n'abagore mu nzu y'imbohe, ariko ntibashobora kuboha umwuka. Mu bigeragezo no mu karengane, icyubahiro cy'Imana gihishurirwa mu bo yatoranyije. Iyo abizera Kristo banzwe kandi bakarenganywa n'ab'isi, bigishwa kandi bagatunganyirizwa mu ishuri rya Kristo, bagendera mu nzira zifunganye ku isi, batunganyirizwa mu itanura ry'umubabaro. Bakurikira Kristo mu ntambara zikaze, bihanganira kwitanga kandi bagahura n'ibibaca intege bikomeye. Ariko muri ubwo buryo basobanukirwa icyaha n'umubabaro ukomeye giteza, maze bagahera ko bakakizinuka. Kuba ari abafatanyije imibabaro na Kristo, bashobora kureba hirya y'umwijima bakabona ikuzo, bityo bakavuga bati, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Abaroma, igice cya 8:18.